Wariin weyn loo faray farmingnii ku dhagan waluhu oo sheega korna corruptionkaas oo ma jaro hubaalsha la helo odala ka shibadi hubaalsha la helo innagana farming oo hibila saasna lahay hibila saasna lahay innagana wal hubaal ay maddi lahay ku dirdo dadkii ku sayay madaska kula hadal kor marka hegeega way leebahay mar welba idin meel la raayay inniga oo dhalinyarada haddii la erro dhalinyarada iyo naftiyo in iskaalmaysadaa muhiim ah marka in la iskaalmayso dhawaale qofkaas shaksiga ah oo meelaha ku baho reer hibilaha ka baahaya laakiin way muhiima in isla ogaado hoo sahabaha inuu sreerkaasa idin matala doono dowladda dhexe hadii useel xildhibaan qaran oo soomaaliya dal ku dhow inii adeego la fadee dal ku dhow kunaho la fadee dal ku dhow masiirshii ku taliyo la fadee si goore hatana deegaanka usaan ku jeedi deegaanka usaan ku jeedi
qabiilkiiahaan waxa aan wasaaradda basically aga dhigna waxay ahayd in youth issueska soo maystay wax badan laga fogo hadday ahaan lahayd in la xoojiyo hadday ahaan lahayd in siyaasad lagu soo biiriyo hadday ahaan lahayd in aqoontooda la dhiso hadday ahaan lahayd kuwa aan aqoonta lahayn in xirfado loo sameeyo hadday ahaan lahayd kuwa waxbartay in shaqooyin loo sameeyo waad dareemi kartiin waxa markay bilow yihiinna dhibaato badan ay la kulmaayo barnaamijkan oo hadda aad ujeediin waxaan bilownay I think lix bilood ka hor koonfurtii bartamaha meesha keliya oo hadda ka socdo programkan codkama dheera inta keliya wax sandaad tilmaamay waa wax hadda ku eg maahan waxaan rabnaa ilaa 2020 inaan wadno haddii inoo suurtogo oo far u helno waa